Ekiro basajja bannange navudde mu mpaka amatumbi g'obudde zavudde g'oluyombo ne tutaasa ate ng'ekiryo n'omuwafu esimba n'agala wamuwafu yasoose gw'enyumyako nnyo bawalirwa tabata yeegoola mu bbanga kiramu babinywera balirwayo nnyo n'asaasira ekiryo gwewalulanga kityo n'agirumiriza obunafu kibambi okubuma enkizo ekisimba mu bbanga nekirandiranga kwetulankosi yakina kusimuwafu n'asusa kiryomba akotesa omutwe yasusa ati kimuwafu oli muswavu kulumirinya otyo n'obalangako obutyo obutontogolo ate obukambagga gwakomambira esoni zinimbala agasujju nammugge gati abawoomera bali babawenja nnyonyo kale omugejo gwe oguyambye omuti kaniwalulinga ntuna bannange olina jemeza teyayo yakulima nsonze nalima ekisambu kyantaliza lwansonga sibala butontogolo bakoka bedwawagasujju munnange amangu aba omuwafu n'atwagga batasiza naye gweizeebuki mubenno ku bigambo bwofuna essanga lya bbeeyi naye eryalina kulundi tumize nyonyo nasiba musasi wewula enkumbi niyetenda bwaweesa ennyo kamala naye nga byaweesa bataweesa bebafuna ennyange yajja nevumakkako obuusu inoobutama wagisitabeyambi bawansolo teryayagala bantu ako n'omuntu akaagala muddira mesenkusi nyange yabangaladde ntyabanze wano nsiba mukka n'eryetenga ataano ezinkanya ne bwezirinnya ku nnyindo bimuyonjo ne mufeesi nnyanga ensanyusa mwami kabaana ye naavaamu mwasi n'agamba nnyanga eragira ava ku nsi eno n'asabamuwa ekibuuzo bwakitta ng'amupiirako ddala ataliddira munyega n'amubuuza nnyanga ensiiba muntegwe wanywako kututuutukamwa munteeyo laba nnyange wajja akanula amaaso nga neerangiya amata simwangu wajjebanya papa n'ajuliza nti sinywa amatanderuka agava mu ntemuziibanga ogumuka kansanga n'awakanga ngalamiddaawo kalunukako n'entokukyebuki nnyange katanoonyenywa nteyente anoone kategeere bwe yafiirwa edda naye nga n'olumwa lusongovu nnyonyo anoona ate nnywa nteeka mukundusi yeyannyonnyola banne ntusiiba wano naye olw'omukaga amataga wakuusi gwawulira mu kino izeemu ki kyeweerowooza si kyoli munnange bizibu basajja bannange nalabye oluyombo olw'okutuna eriiso nga luva ku nnyonyi eyayise mu bbanga kusaawanga mukageeza omutuntu kutuyawulidde ennyonyi mu bbanga liiso n'atunulayo okusuubula okiraba kokutuntide eriiso ntyanga sibagiwulira tobadde wagiraba liiso n'abigaana ndi kutuusaaga jogerera ndi ennyonyi eyiseewo wano era nje olina kugibuuza nze wadde weetenda okuwulira okukamala bwenzibiriza wa wate kulia Zimu kungamba ntini nolabishinya Sine choto ulitenze soro njiraba Kukukeze njuba njiraba mpamba Mpanzi vizo mbukulile munange Mpulile njuberi musa wangatano Kutunaka basanti akola na yeriso Bambi akolo mchira Wize mchi kwa mpulilizo weta Linda wakuwane tiona susi Mjabwero hoza nyoto litata Linda wakala wakuke mizani Liso ya nisinga kukutu mozi Baeri yobongo atakia mungiri Anti liso ni wala wakamara Tategira sharabie wongo watakora zakirwa bajjajja zirina amakulu mangi ate buli sayidi tuzikozesa bubi olumusono ozikambala terinzitakanuya zirina bulwanga betimu olulwi lwammwe batalijirya olulu wesubi wabweku amalindirizirwe lwammwe ababanga mulalu atolulwa babbi ezikokolima lwabanyigirwa bafuna obukugu alukambya balabula kiribeta lwabagumiikiriza olwo amaanyi tegali abatuma lwewammwe abantu balamu magoma lw'amaanyi tulaga abakuba ebengalo nti bafujyo abakuba ezizza obwo bakuba enkoona osanga bewamu abakuba ezaabuni akuwaliriza okulinya bwone buka bannankuusi obamuberu wotonna maddi yaluyiriza nnyonnyo namanyako ddinifu nembala emaaso bamubamu abanyiikivu nalwo olwammwe ndinda kigweyo olwolwabagayaavu obukuko sibunaanya lwabannamaka awasaabuuza atuolwolwabasebaba kale omuntu asomesa okutuukaawo nsana kiibwe obakuusasundira abakola nsana nsabirwe amayingira njasa kuba guno omutwe serina mwenyere mukitimba kino n'ebintu byolaba kati ofunye enjawulo ekirimu empeke n'ekitali munsa kale nno baana battu bwekibeera kityo kyenjagala ekintasanya obwedda bw'omanya ensobi eyo oluusi okyusa era bw'omanya ekibi okiyita ebbalama nze mbatunuulidde wabula amadda ataakyuse ndi mwatula erinnya nammwe bwe mukolanga ng'onoovumula omubadde w'enjoka tunuga lyantuuka n'abulabaka katona abakyadde mukkiriza okugenda kwange kulu saseteyanula ekoli ngalabi mumambira bataze nsaliddwa nnyo n'abulabaka katona abakyadde mukkiriza okugenda kwange kulu saseteyanula ekoli ngalabi mumambira bataze nsaliddwa nnyo n'abulaba papa tonaabashadi mukkiriza okugenda kwange kulu saseteyanula ekoli ngalabi mumambira bataze nsaliddwa nnyo n'abulaba papa tonaabashadi